Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali lyamba eryazo busi Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali lyamba eryazo busi Lyefananyiriza kone kisambu oba tukiyita eshambe ekikutula amangu Lutiribize ntegete gabazanyi erintu eryo kwangala ne matatu tashagenda oh oh Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Matatu kusobe bukeka Yine boku agamba Tiyamu lemo kujamu Koza nyama tatu nechima mangamba Neba kukube kwangala Tukuyoza obitiyo Kati kufana kuona tulinga balwanyi Uruaka wasa kazi Nema tatu ya tulemi okureka Umuza nyama tatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Umuza nyama tatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera Sanya matatu kwechanga tusanya ne kutala twavudde mu lwa kwangala owange kwangala lino nga linasobola bwe lyenfumbi akazanyo keyongedde kuwoma nasone kwangala lino enkyonoozanya bw'oba onoogenda anze munnange ntiddemu omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera muzanya mugenderera Singa, Ozu Shapa Saba, Jadiri Kiza Kududuma. Ah, Mutawana Gwenyi Kulisu Kuzanya, Terabo Nabazani, Rapoya Montura, Musaja Onza Nentegas in the Bay, Muzavasua, Empires in the Vera. Abari was a Yamata to Pacha to meet Demokawamba, to Baba Nanga Kwangala, no, Musanyamata to Murima Kwangala, Murima Kwangala, Murima Kwangala. Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera Seritara wanga, yabone computer, ulisi guya guya. Banange kwangala lino simanyi bulungi. Oba tukole tutya, nzina ubi obubi. Lintu lyange likyeri tasaasira bayiga. Bwe lituuse mbakugu, abo liba utabufa. Omuzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala. muzanyo batatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala ndaba muzanyo batatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala deni muzanyo batatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala muzanyo mugendera Banange kwangala lino litamye butami sote lyali yadda yeyolese mulembe kati twayuyanga abali mbisiwo oba tuliyita eddungu eribunya enfo z'abajambula banakulyanga weeke kawabaawo obuzu nga weeke komera ate obirinamu obwagazi kekakabuuza gwe bw'oba onoogenda naye matatu ng'omuzannyo mulimu obuzibu muzannyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala Muzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Muzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Muzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Tugusobe bukeka kumanga banyini books Tebosa kunda Kanange kwangala likonda Naba books ibaunda Imunyeri ere so muzanyo Elisasira ya daba toli akata Bukeweta ba muzanyo Tewaba kwe barabara Katongeza nyanga sanyanga wikondi Ukeunda gangaro Ungaronga sanya Katumukuzanya matatu tulinga bakati Tuzanya tuweka gangla Kowega ganuzi Wegenda nekila kusobo no sanya Siku line kwangara Sena ubi omubi Kwanga yanga ya darobo chali sanyisa Sayo ugaro ugaro Olifo shinumia Tupo muzanyo matatu kusobe bukeka Kubanga banyi tupoks Tebosa kuunda Kanange kwangara likonda na haba kukusi baunda Limu nyeri yele so muzanyo Tuli sasira ya ndaba tuli akata kwekewe taba muzanyo Woto eru wa mwambala gana Kato mugeze nyaga za nyanga wikonde Mwe unda gambaru Kungaronga zanya Kato mkuzanya matatu tulinga bakate Tuzanya tuweza ganga Kowega ganuzi Wegenda nekila kusobo no zanya Siku line kangara Zina ubi obumi Waga yaga ya sebo vochari sanyisa Sayo bugaru bukaru Olifo chinyumia
Kwangala, mulimu kwangala, muzanyo matatu